Kesako telefishanka ABC News, telefishanka kale ee NBC News ee dalka Mareykanka, ayaa sheegay in ay rajeynayaan in dood labaad ay u qabtaan labada musharax. Dhanka kale, Trump ayaa shir jaraa'id oo dheer ka sheegay in telefishanka CBS News uu martigelinayo dood loo qabanayo musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka oo dhexmari doonta senatarka Ohio J.D. Vance oo ka socda Jamhuuriga iyo guddoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz oo u sharaxan jagada madaxweyne ku-xigeenka ee xisbiga Dimuqraadiga. Trump ayaa sheegay in uu aqbalay dood uu qaban lahaa 4 bisha Sebtembar telefishanka Fox News oo ay ka hawlgalaan khubaro u badan muxaafidiin kuwaasi oo taageersan siyaasadda Trump, balse waxaa dooddaasi ku gacan sayray ololaha doorashada ee musharaxa Dimuqraadiga. Dooda Harris iyo Trump ee lagu heshiiyey ayaa u badan inay tahay amaba ay noqon doonto mid ka mid ah arrimaha ugu muhiimsan ee saamayn doona go'aan qaadashada codbixiyaasha Mareykanka, gaar ahaan kuwa aan weli go'aansan cidda ay u codeynayaan. Hal dood oo u dhexaysay Trump iyo madaxweyne Joe Biden ayaa durba door muhiima ka ciyaartay doorashada madaxweynaha cusub ee 4 sano ee aqalka cad ka talin doona. Biden oo 80 jir ah ayaa si xun ugu turunturooday doodii la qabtay 27-kii Juun ee uu la yeeshay Trump. Inta badan waxa uu ku margaday inuu si cad u qeexo fikradihiisa, mana awoodin inuu iska caabiyo weerarada Trump ama inuu difaaco waxqabadkiisii inta uu xilka hayay. Biden ayaa soo afjaray dadaalkiisii dib u doorashada 20-kii bishii July, waxaana uu isla markiiba taageeray Kamala Harris. Kamala ayaa haddii la doorto waxa ay noqon doontaa haweeneydii ugu horreysay ee madaxweyne ka noqota Mareykanka, sidoo kale waxa ay noqonaysaa qofkii labaad ee madow ah kadib Barack Obama iyo qofkii ugu horreeyey ee asal ahaan ku abtirsada dalka India oo ah dalka ugu dadka badan caalamka. Trump oo Khamiistii shalay qabtay shirka jaraa'id ayaa ka jawaabay 73 su'aalood. Ujeeddada shirkiisa jaraa'id ayaa lagu macneeyey inuu ahaa mid loogu talagalay in lagu dardargeliyo ololaha Trump oo tartan adag kala kulmaya taageerayaasha Kamala Harris.